wararka maantana waxa ugu waaweyn daruurin la sameeyay oo la sheegay in Joe Biden uu ku guuleystay doodii musharaxiinta madaxweynaha ee dalka Mareykanka. Victoriana waxaa hoos weli u sii dhacaya celceliska tirooyinka kaysaska COVID-19 ee gobolka. Daruurin ay sameysay warbaahinta CNN ayaa lagu sheegay in Joe Biden uu ku guuleystay doodii ugu horreysay oo ay yeeshaan musharaxiinta madaxweynaha ee dalka Mareykanka waa Joe Biden iyo Donald Trump. Lix ka mid ah 10 qof oo su'aal la weydiiyeyba waxa ay sheegeen in Joe Biden uu ku guuleystay doodaasi oo ahayd mid qulqulad badan oo ay ka dhalatay oo hadallada aan la iska sugeyn. Labadan musharax ayaa soo hordhigay doodooda codbixiyaasha dalka Mareykanka iyadoo doorashadu ay dhici doonto bisha November. Mr. Biden ayaa sheegay in dalka Mareykanku uu ka sii xumaaday sidii hore intii hogaamiyaha uu ahaa Mr. Trump.
The billionaires have gotten much more wealthy.
Dadka bilyaneerada ayaa sii tujaaray, ayuu yiri, waxayna faa'iideen 300 ilaa 400 bilyan oo dollar intii lagu jiray faafka COVID-19. Dadkiina caadiga, ayuu yiri, wixii aad heli jirteen ka yaraaday aad heshaan. Dhibaato aadnan hore ugu jirin ayaad ku jirtaan. Markay noqonto rabshooyinka, markaanu annagu xafiiska joognay, 15% rabshadaha hadda Mareykanka ka jira waa ay ka yaraayeen, ayuu yiri. Isaga hadda madaxweynaha Mareykanka ah, isaga maamulkii haya, haddana waanu kala qaybsanahay, ayuu yiri. Mana aha inaanu kala qaybsanaano. Sidaana kuma sii socon karna, ayuu yiri Mr. Biden. Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna waxa uu ka dhigay sharciga iyo kala dambeynta arinta uu diiradda ku saaray doodan.
And he doesn't want to say law and order because he can't, because he'll lose his radical left supporters, and once he does that it's over with. But if he ever got to run this country,
ma uu doonayo inay xataa afkiisa ka soo baxdo kelmadda sharci iyo kala dambeyn, sababtoo ah muu raba inuu dhaho. Sababtuna waxay tahay wuxuu luminayaa codadka kooxaha garabka bidix ee taageera isaga. Haddii uu kuwaas lumiyana, doorashada ku guuleysan maayo. Haddii uu xilka isagu qabto, iyagaa waddanka hogaaminaya, ayuu yiri. Xaafadaheennana waa la weynayaa, ayuu yiri. Waxaad arki doontaan dhibaatooyin idan weligiin hore u arag. Biden ayaa hadalka ka qabsaday isagoo yiri ninkanu weligiisba xaafada ma uu marin inuu si khalada gaarigu ula gala maahane. Trump ayaa yiri, waan aqaanaa xaafadaha. Biden ayaa yiri, xaafadaha ama sababka anaa ku soo koray. Madaxweynaha ayaa aad loola yaabay marka uu diiday inuu cambaareeyo kooxaha caddaanka ee isla weyn ee white supremacist la yiraahdo iyo kooxaha garabka midig ee iyaguna rabshadoonka ah. Doodan oo inta badan ay haraysay ay shaqsiyad iyo aflagaado ayaa waxaa aad u dhaliilay dadka siyaasadda indha-indheeya, iyagoo ku tilmaamay doodii musharaxiin ee ugu xumayd taariikhda dalkaasi. Premierka gobolka Victoria ayaa meesha ka saaray in xanibaadaha hadda Melbourne saaran la khafiifiyo waqtigii loo qabtay waqti ka horeeya, inkastoo tirada kaysaska coronavirusku ay hoos u dhacayaan. 13 kays ayaa maanta arbaca ah la diiwaan geliyay, iyadoo celceliska 14 maalmood ee u dambeeyay ee caasimadda Victoria ay hadda hoos u dhacday oo gaartay 16.4. waxaa gobolka ka jira oo keliya 305 kays ama 305 qof oo xanuunka qaba. 4 qof ayaa la sheegay inay xanuunka u geeriyoodeen, taasoo tirada guud ee dadka dalka oo dhan ugu dhintay xanuunka gaarsiinaysa 886. Daniel Andrews ayaa sheegay in kaysasku weli aad u sarreeyaan si loo qafiifiyo ama loo qaado xanibaadaha hadda jira.
The notion of opening up at 16.4 cases per day in metropolitan Melbourne is not safe.
Fikradda ah in wax walba la furo iyadoo celcelisku yahay 16.4 ma aha mid ammaan ah. Weli meeshaan rabnay ma joogto mana degana. Haddii aan hadda qaadnana, dhibkii dib baan ugu noqonaynaa. Waxaan doonaynaa in tiradaasu ay sii yaraato. Waa ogahay in tiradu ay hoos u socoto, waana wax fiican. Waxaana dhici kartaa in dadku ay rabitaan muujiyaan in xanibaadaha la qaado, laakiin waa in go'aankaas loo qaato si taxadar ku jira iyo deganaanu ku jirto. inkastoo wadada aanu ku soconno ay sax tahay oo ay fiican tahay, natiijaduna ay aad u fiican tahay, weli naguma filla oo tiradu aad uma hoosayso inaannu qaadno tilaabo kale oo weyn, ayuu yiri Premierku. Celceliska 14 maalmood ee u dambeeyey ee Melbourne ayaa loo baahan yahay inay ka hoos maraan 5 ka hor inta aan la qaadin xanibaadaha 19 bisha la filayo in la qaado. Dowladda Victoria ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay soo dejinayso in xanuunka laga baari doono hay-ado badan oo kuwa ugu khatarta badan ah oo ay ku jiraan goobaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo iyo meelaha cuntooyinka lagu sameeyo. New South Walesna waxa ay gashay maalintii 5 oo aan laga helin wax kaysasa oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey. 4 kays ayaa la diiwaan geliyey, laakiin dhammaantood waa dad dalka dibaddiisa ka soo noqday oo hoteelo ku karantiilan. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in maadaama aysan jirin wax kaysasa oo aan la aqoon halka ay ka yimaadeen ay tahay wax lagu farxo, laakiin aan la joogin waqti lays dhigto.
We know the disease is lurking in the community, so I don't want anyone to be surprised if tomorrow or the day after we do get cases.
Waa ognahay in caabuqan uu weli bulshada ku dhex dhuumanayo, marka ma doonayo in dadka ay la yaab ku noqoto haddii berita ama maalmaha soo socda aynu helo kaysas kale oo bulshada dhexdeeda laysugu gudbiyey. Si fiican ayay hawshu noogu socotaa xilligan hadda la joogo, laakiin waxaan ognahay, ayay tiri, in khatarta caabuqanu weli bulshada ay ku dhex jiri karto, ayna u badan tahay in weli ay bulshada ku dhex jirto. Ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa xanuunka iska baaray 24 saacadood u dambeysay gobolka New South Wales. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in dowladdeedu ay xoog uga shaqeynayso sidii loogu ogolaan lahaa in dad Australianhu ay booqdaan dalkeeda, iyadoo hadba ku xiran meesha ay ka imaanayaan iyo sida xanuunku uu uga jiro. Wadahadal u dhexeeya Australia iyo New Zealand ayaa lagu doonayaa in lagu abuuro in labada dal ay isu kala safri karaan, arintaasna ay baryahan sii xoogaysanayso iyadoo kaysaska COVID-19 ee dalkan Australia ay hoos u dhacayaan. Miss Aden ayaa u sheegtay Channel 9 in labada dhinacba loo baahan yahay inay ku qancaan heshiiska si bulshooyinka ammaan looga dhigo loona yareeyo khatarta ka imaan karta dhaqdhaqaaqa dadka isu safraya.
Indeed. So we would just need to be comfortable that if there is a flare up that it's contained. And so for us it's about
runtii waxaanu u baahanahay waa inaanu ku kalsoonahay oo ku qancsanahay in haddii xanuunku mar kale uu fido in la xakameyn karo. Marka anaga ahaan waa in la xakameyn karo. Marka ma doonayno in dalkayaga ay soo galaan dad ka yimid goob xanuunku uu ku badnaa, mana u ogolaanayna dadkaas, ayay tiri. Hooyo ka soo jeeda dalka Suudaan oo dishay 3 caruura oo ay dhashay kadib markii gaarigeeda ay si ula kaca u gelisay meel biyo degeen ah, ayaa xukunkeedii hore ee maxkamadda waxoogaa ay jirtay maxkamadda racfaanku. Akun Gure ayaa hadda xabsiga ku jiri doonta ugu yaraan 14 kadib markii xukunkii hore oo 26 iyo bar ahaa la yareeyey oo laga dhigay 18. Lacagaha la siiyo dadka shaqadoonka ee loo yaqaano job seeker ayaa la yareeyey, iyadoo dowladda federaalka ay hadda diiradda saarayso sidii dhaqaalaha dib loogu soo kabi lahaa. Isbeddelkan ayaa la sheegay inuu saameynayo malaayiin ka mida dadka ugu nugul shacabka Australia. Cassandra Francisco waxay ka shaqeysaa hay-adda martisoorka oo ay ka mid yihiin maqaayadaha, hoteelada iyo baararka. Waxay u soo guurtay Melbourne wax yar ka hor inta uusan caabuqu dilaacin, waxaana ku adkaaday inay shaqo hesho. Waxay ka mid tahay 1.5 million oo qof oo shaqo la'aana oo ku tiirsan lacagaha job seekerka inay nolol maalmeedkooda ku dabaraan. Miss Francisco ayaa wajahaysa mustaqbal aan la hubin iyadoo dowladdu yareysay lacagaha job seekerka laga soo bilaabo 25 September.
I think the impact that I'll feel the most will be on my mental health. It's going to be very very stressful. Up until this point I've been able to pay for all of my food and bills.
Waxa ay ila tahay in saameynta ugu weyn ee ay igu yeelanayso ay tahay caafimaadkayga dhanka maskaxda. Walaac badan ayay igu abuureysaa. Wixii hadda ka horeeyay cuntada iyo biilasha waan iska bixin karay. Hadda waa inaan u dhaco xoogaaga lacagta ah ee aan kaydsaday. $500 oo lagu kordhiyey lacagaha job seekerka bishii Maars ee lasoo dhaafay ayaa hadda kale bar la jaray. Golaha adeega bulshada Australia oo ACOS loo soo gaabiyo ayaa ku boorisay dowladda inay lacagtan sii joogtayso oo ay kordhiso. Madaxa ACOS waa Cassandra Goldie, waxa ay sheegtay in shacab badan oo Australiana ay ku tiirsan yihiin lacagaha job seeker, iyadoo ay jirto shaqo la'aan baahsan iyo hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran. Waxaan la hadlay dad ilmaynaya saakay, sababtoo ah waxay ka walaacsan yihiin inay guryahooda lumiyaan oo laga saaro, ama waxay ka walaacsan yihiin inay cunto gadan karaan iyo in kale. Lacagtii lagu kordhiyey job seekerka ayaa la filayaa in gebi ahaanba la jaro dhammaadka sanadkan. Laakiin qasnajiga dowladda federaalka Josh Frydenberg ayaa hadalkiisa laga dhadhansaday inuu ka fiirsanayo in lacagahaas waqtigooda la sii dheereeyo oo la gaarsiiyo ilaa 2021. Waxaan dowlad ahaan isniri in sanadkan dhammaadkiisa aanu go'aan ka gaari doono inaanu sii wadno job keeperka iyo in kale, laakiin marka hore waxaan diiradda saaraynaa inaan dadka shaqo gelinno. Dowladda federaalka ayaa u soo jeesatay deymaha laga qaato bangiyada, iyadoo Mr. Frydenberg uu sheegay inay arrintani lagama maarmaan u tahay kobcinta dhaqaalaha. Qasnajiga ayaa ku dhawaaqay isbedeladii ugu ballaarnaa muddo 10 sano ah oo lagu sameynayo nidaamka iyo hanaanka lacagaha lagu deymiyo dadka, iyadoo la khafiifinayo shuruucda arrimahaasi ku saabsan. Mucaaradka federaalka ayaa dhaliilay isbedelada lagu sameynayo nidaamka deymaha lagu bixiyo. Afhayeenka Laybarka u qaabilsan khasnada Jim Chalmers ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay hubiso in shacabka lacagaha deymanaya ay iska bixin karaan deymahaasi. Ma doonayno in shuruucda lagu difaaco macaamiisha la tuuro. Ma doonayno in loo daneeyo bangiyada. Saadaasha hawada ee Berita oo Khamiisa, magaalada Beet waa xoogaa roobabay 22 degree, Adelaide waa daruur qaadaysa marka dambe 21 degree, Melbourne waa daruuro qayb ahaan 20 degree, magaalada Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 25 degree, halka Brisbanena roobab la filayo 28 se ay gaarayso. Halkii dollar Australiana maanta waxaa lagu sarifayay 0.71 senti oo lacagta Ameerikanka ah.